maishani. Wachezi wafanya kazi ya bure, nasipolinda mchi wote walinda lango hawa wakama chopu.
Of my faith.